Banyarwanda, Banyarwandakazi, aho muri mu birere bine by'isi, n'abari imbere mu gihugu, by'ukuri Uwiteka abishimire, mugiye kubasuhuza ni wa muhungu wanyu Igireneza Eric. Hari haciyeho iminsi nk'ibiri, nari nabasezeranyije ko nta munsi n'umwe uzarenga nzaza kubaganirira ibirushijeho kuba byiza, abaganirira babwiza ukuri gufitiye umumaro ubugingo bwanyu, gufitiye umumaro igihugu cyacu ndetse n'akarere kacu muri rusange uko kakabaye. Erega mu by'ukuri Banyarwanda, Banyarwandakazi, n'isi ubwayo, isi yose ubwayo ni iyacu kuko Uwiteka yarabyemeye. Ntabwo tugomba kurebera ikibi gikorwa ahari hose hirya no hino ku isi, tugomba kubigarukaho mu gihe gikwiriye. Uwiteka akatwuzuza umwuka we utubashisha kwamagana icyo kibi kiri gukorwa, kugira ngo kitoreka isi, kitemera nk'umuriro ugeze uri gutwika nk'ishyamba, niko navuga. Banyarwanda, Banyarwandakazi, rero aho muri mu birere bine by'isi n'abari imbere mu gihugu, abakunda igihugu cyacu mwese, abakunda Abanyarwanda mwese, bifurije gukomera kuko nicyo gihe turi kuganamo. Yadusaba gukomera no gushikama, tukamenya cyane cyane ko tutari guhangana n'abana b'abantu bafite inyama n'amaraso. Nubwo abana b'abana nibo bajya hariya bakifotoza bakiyerekana nk'aho ari ko intambara ireba, intambara yo gushyira ukuri ahagaragara. Mu by'ukuri hari itsinda ry'abantu bari kwigaragaza nk'aho aribo amateka y'igihugu atangiriraho, cyangwa se ukuri ku Rwanda, ukuri kw'igihugu cyacu aribo gutangiriraho. Ariko impamvu bahishwe ukuri nyako kunafite umumaro nuko mu migambi y'Uwiteka yabonaga ko nako uko kuri bazaguhindura ubusa kugira ngo biyerekane nk'aho aribo basumba ikitwa Imana cyose, cyangwa se ikitwa ubucamanza. Buriya batazababeshya, ijambo Imana risobanuye umucamanza. Hari Imana muntu, aribo bacamanza bo mu isi, tubona mu nkiko bari kubura, bari kurega, bashinja cyangwa se bagenza ibyaha, cyangwa se banabashinjura. Bariya n'abandi babateze amatwi baca Imana, bariya ni Imana z'iyi. Ariko abo dufite ni ababisha bishyira hejuru y'icyitwa ubucamanza bwose, bakumva ko ubutabera, ukuri guturuka muri baribo bagufite mu biganza. Rero Banyarwanda, Banyarwandakazi, rero jyewe sinjya nkunda guhishira iryo tsinda, navuga ko ririmo insibika, hakabamo n'abantu bazima. Ariko izo nsibika ziteye zite? Urabukunda amafaranga? Umunyarwanda, Umunyarwandakazi, ikihundura amafaranga meza arusha agaciro ayandi yose, ukumva ko wakungukira aho hantu kugira ngo iyo nsibika igufatishe? Urabukunda abakobwa, urugero ushaka kurambagiza, iyo nsibika ikihindura umukobwa mwiza? Niko ziteye. Urabura umukobwa ushaka umugabo, ikihindura umugabo utagira uko asa kubw'imigambi zifite? Ariko mu gihe gikwiriye, igihe cyo kugira nabi cyazo kigeze, ubwo zikwereka ko ari insibika nyine. Ariko nzabigarukaho. Rero Banyarwanda, Banyarwandakazi, mu minsi yashize, mu gihe cyashize, hari bamwe bamwe mu bantu bumva ko bafite ijambo ku Banyarwanda batesheje agaciro icyo twapfaga batuzanira ngo icyo dupfana byacu bishije kuba byiza. Nate kuvuga ko hari igihe cyabayeho haba imbere mu gihugu haba no hanze yacyo hakaboneka abantu babahanga tansiyo bakora ibyo wazi bati mu Rwanda no hanze yarwo nta mutwa nta mututsi nta muhutu twese turi Abanyarwanda. Abanyarwanda ngo bakagira amoko yabo ariyo banyiginya bazigaba abasinga n'indi miryango ibakomokamo nyine ni icyitonderwa abanyarwanda kazi tugomba kureba aho kuri tukamenya ngo uwo muvuno wahindutse kubwihe mpamvu tugomba kugerageza kuba abahanga mu bihe turimo kandi mumenye ko ukuri niko mucamanza ukuri nibwo butabera dufite. Iyo ufite ukuri cyangwa se iyo uzi ukuri uko kuri ni ubutabera cyangwa se ni ubutabera wiha ukabuha n'abandi aho kuri kukugonga ukagonga na bariya ushake kubahindura abasazi ngo bahindure abanyabyaha wowe wisige. Ukuri ubutabera wiha ukabuha n'abandi rero ukuri kubasha si uko kutagiye ku karubanda ahubwo kwahishwe abiyemeje kuba inkozi z'ibibi bishakira ibyabo. Abanyarwanda kazi twitonde kandi duhitemo ukuri konyine kuba umunyakuri nta tegeko riguhana iyo umunyakuri ntaryo amahirwe rero n'imigisha kuri mwese kugira ngo turusheho gusobanukirwa n'ibihe turi kuganamo ibyo ari byo. Mu minsi yashize nkuko ndi kubigarukaho abantu benshi bigaragaza ko bazi ukuri kw'ibyabaye imbere mu gihugu cyacu ati ntitukibarizwa muri aya matsinda yazaniye ishyano igihugu ahubwo twe tube abazigaba abanyiginya abasinga abasindi gukomeza ariko aho hantu umutego urimo ariko ni byiza uba warangije no gutegurwa abanyarwanda kazi uba wararangiye gutegurwa kandi uteguwe n'ukuri kwazigamwe n'Uwiteka akoranye n'abo dukomokaho babe basogokuruza babe na ba data batubyaye n'ababyeyi bacu bose batwibarutiye na ba mama nyine ubwo barimo uko kuri gushobora kuba kutararinzwe na data wambye ariko kukarindwa na papa wawe uko kuri gushobora kuba kutararinzwe na mama wawe ariko ukukarindwa na mama wawe runaka mu gihe gikwiriye ushobora gusanga ababyeyi bagiye ngewe nta n'icyo bakoze gifatika ariko Uwiteka akantuma kugira ngo mfate iya mbere mu gihe gikwiriye nsobanurire Abanyarwanda ukuri kurushijeho kuba kwiza kurushijeho kwimbika gutuma abantu bava mu rungabangabo. Abanyarwanda kazi ukuri niko butabera niko mucamanza utabera abandi baragufuka bavuga ngo bagucira imanza nabo iyo bari guca imanza bazica bashingiye ku kuri kuguturukamo n'ukuri bo ubwabo bakumviseho babwiwe cyangwa se n'ibyo biboneye. Ariko menya ngo ukuri niko mucamanza utabera. Babivugira iki rero abanyarwanda, abanyarwanda kazi ni iki cyihishemo? Yo kuvuga ngo tukiraba ahubwo dusigaye turi abazigaba, abanyiginya, abacyaba, ababanda, ibiki n'ibiki. Nyine amwayo moko bihisha iki? Bihisha iki abanyarwanda, abanyarwanda kazi? Ni byiza ko kugira ngo tumenye impamvu zo kwirengagiza uko abanyarwanda bari babayeho mbere, bakabiga bakongera bakagarura muri iyi sisiteme yo kuvuga ngo turi abasinga, turi abasindi, turi abanyiginya, turi iki? Icyo bihishe ni iki? Ni uko aya moko nk'uko bayavuga y'abanyiginya, abasinga, abacyaba n'abandi, abakoloni bagashaka buhaki n'amadini yabo, ibyayo moko babyitayeho bakigera hano ku butaka bw'u Rwanda, babyitayeho kandi bakora akazi gashoboka, bamenya ikibirimo icyo ari cyo. Abanyarwanda, abanyarwanda kazi, twirinde kurangara no gusamara, ahubwo tumenye ukuri kutubohore imitima. Ijoro n'amanywa tube imbere y'Uwiteka, aduhe ku mwuka we, dukora akazi twahamagariwe, guhagararira ukuri, gupfira mu kuri, gufungirwa mu kuri, kwicirwa mu kuri, gukira tugakirira mu kuri, twakena tugakenera mu kuri, twagura amasambu twakubaka amazu tukayubaka mu kuri no mu mwuka. Banyarwanda, abanyarwanda kazi, mwitonde kandi mukomere. Njye nababwiye ko umuntu ushinjwa ibyaha yaba yarakoze cyangwa se akora, iki ni cyo gihe cyo kubicikaho, iki ni cyo gihe cyo kubyamburwa, kubyiyambura, kubyamburwa. Y'umunyarwanda, umunyarwandakazi, ukezwa, ugahindurwa umwere, ugahinduka umwere, ukarusha ifu y'igitarama, ukaba umweru ukera. Nk'uko mu nkiko bajya bavuga bati runaka yabaye umwere, mugomba kwezwa n'ukuri. Abenshi muri twe abanyarwanda, abanyarwanda kazi, dufite imyanda y'ibyaha, si nkubeshye. Ariko ku ikubitiro twacumuye ku Uwiteka, ntabwo ikihutirwa ari uko twacumuye ku bantu. Kandi niba twaranacumuye ku bantu, yes, twaracumuye ku bantu mu gihe gikwiriye, Uwiteka ari kuduha uburyo bwo kugira ngo tubane n'abamahoro, abo dusaba imbabazi tuzibasabe muri gahunda, atari ukuzibasaba bya n'ikize. Kandi nabo abadusaba imbabazi, abadukoshereje, badusaba imbabazi batazi dusaba, duhamagarirwa kubaha imbabazi, ariko tukabereka ukuri n'igikwiriye gukorwa, tukabereka ukuri n'icyari gikwiriye gukorwa mu bihe byahise, tukabereka ukuri n'igikwiriye gukorwa mu bihe bizaza turi kuganamo. Abanyarwanda, abanyarwandakazi, icyo babwira rero ni uko abakoloni n'amadini yabo mu kugera hano ku butaka bw'u Rwanda, kuko Kiliziya Gatolika niyo yageze mu Rwanda ari itorero rihagarariye iyobokamana imbere ku butaka bw'u Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe 1900, nibwo Kiliziya Gatolika yakiriwe, isanga abakoloni bayibandirije bamaze ku butaka bw'u Rwanda imyaka 4. Bahageze mu mwaka w'igihumbi kimwe 1896 nibwo bakiriwe. Muri iya ntambara yari imaze kubera ishangi, nibwo abakoloni cyangwa se bagashaka ubuhake bakiriwe ku butaka bw'u Rwanda. Baraje basanga hari byinshi bagomba kutumenyaho, ari ukuyobora igihugu cyangwa se kuyobora akarere ntibabirushaga Abanyarwanda. Nta n'undi Munyafurika babirushije. Ari ukwizera no kugendera mu bushake bw'Uwiteka ntibaduhiga. Kuko Uwiteka biri mu migambi ye nk'uko atuvuga tuti ati muri abatataniye hakurya y'imigezi ya Etiyopiya. Abana b'Uwiteka batataniye hakurya y'imigezi ya Etiyopiya. Nk'uko bigaragara muri Zefaniya, igitabo cya Zefaniya umuhanuzi, igice cyawo cya gatatu umurongo wacyo wa cumi. Muri Yesaya igice cya cumi n'umunani umurongo wacyo wa mbere hakagaragara ngo akavuga ngo abo mu gihugu gihindisha amababa kiri hakurya y'imigezi ya Etiyopiya. Igihugu gihindisha amababa kiri hakurya y'imigezi ya Etiyopiya. Banyarwanda, Banyarwandakazi, twimenye kandi twirinde. Twirinde ibinyoma iyo biva bikagera. Gusa babwize ukuri, insirika zibarimo, ziturimo. Kandi kugira ngo zidutsinde hasi, zidukoreshe ibyo zishakiye, muri make zitwice cyangwa se zidushyire ahandi hantu hari hose. Zikomeza kurindagiza ab'ingenzi muri mwe, zishaka ngo mutekereze nk'aho izo sirika ziri kure yanyu kandi zikaba kure y'abanyu. Nzabigarukaho bizarushaho gusobanuka neza. Rero icyo nshaka kubabwira ni iki kugira ngo mubimenye. Murabona bagashaka buhake n'amadini yabo. Icyo gihe ubwo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yatangizaga inkubiri yo gushaka ubwigenge bw'u Rwanda muri 1554, aba bagashaka buhake Ababiligi bahagarariwe n'Ababiligi bahagarariwe na Kiliziya Gatolika biyemeje kurandurana n'imizi ingoma ya cyami, ingoma y'ubwami bw'u Rwanda rw'icyo gihe. Ariko si ikindi cyabibateye. Iyo Rudahigwa ataza gukoresha ubwenge nk'ubwo yakoreshaga kugira ngo akure igihugu cye mu biganza, akure igihugu cye mu maboko y'abagashaka buhake n'amadini yabo, bari bukomeze bakagumisha bagashyigikira ingoma ya cyami mpaka bafashe umwanzuro wo kumusaba kubegurira igihugu. Arabibemerera, ariko mu mutima abona ko kitabakwiye. Bamukina agakino na babakina kandi mu gihe cyo kubegurira igihugu muri 1546, numva ari mu kwezi kwa cumi, akegurira Kristo umwami. Barumirwa, babura aho berekeza. Banyarwandakazi, ni ngombwa ko tubitekerezaho tukamenya ni ibiki hano bari kwitsitsa ngo noneho ngo turabazigaba, turababanda, turaba ni iki, uwuhe mutego cyangwa se ni iki tugomba kugaruza muri ibi bintu, muri uku gushaka kurindagiza abantu. Bakuyeho bagambiriye kuko muri 1546 umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa amaze gutura igihugu cyacu Kristo umwami, muri make agituye Uwiteka, yakomeje kubabara, bakomeza kubona ko nabo batakimufiteho, batagifite uburyo bwo kumurambika ibiganza ngo bamuherane. Muri 1554 atangiza inkubiri yo gushaka ubwigenge bw'u Rwanda. Abandi bajya bavuga ngo ubwigenge ngo bwa rubanda rugufi bw'u Rwanda, harimo na rubanda rugufi. Ntabwo yigeze arobanura ku butoni, yashakaga ubwigenge bwabe. Kandi ineza ye yari ineza ya bose, yari ineza ya bose. Apana iyi ngiyi bari kuvuga tutarabona, tutaramenya ngo ni neza ki, vuga ngo ni ya bose. Yari ineza idacagase. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yashakiraga u Rwanda, arushakira n'aka karere turimo. Yari we wenyine, ariko ku ikubitiro yamuvuga kuko hari ibyo muziho bifitiye umumaro igihugu cyacu yakoze na n'ubu ngubu bikivugira. Banyarwanda, Banyarwandakazi, tube abahanga kandi uko bishobotse duhugurane, turusheho kuberana umugisha. Mwe mu Mutara wa gatatu Rudahigwa bamugaragarije ko bagiye kurimbura, bagiye gukuraho ingoma ya cyami, ariko nyirizina si ingoma ya cyami bari bagiye gukuraho, ahubwo bari bagiye gukuraho imigabo n'imigambi Mwe mu Mutara wa gatatu Rudahigwa yari afitiye igihugu cye n'Abanyarwanda, kuko bamwiyumvagamo Rwanda rugufi, abataramwiyumvagamo nabo n'abari barigaruriye ibya rubanda rugufi n'izindi nzira karengane bashaka kubiherana. Nyamara Umwami Mutara gatatu Rudahigwa umwuka w'Uwiteka yamugendereye amwereka ko ibyabo bafite, abo bikungaje bafite ibikingi n'ibiki byose, ibyo bafite kandi atari ibyabo bonyine, igihugu ni icya bose, igihugu kiba ari icya bose. Banyarwanda, Abanyarwandakazi, twese ari ibishoboka umunzani umugongo uba ugomba gupima ibingana, nta mubyeyi uruta undi, aho yenda bigaturuka ku buswa bw'umuntu n'ubuhanga bw'umuntu. Niba urangaye, wari ufite isambu ukemeza kuyishyira ku isoko, ukurusha ubwenge cyangwa se ufite uburyo bundi akayikugurana, amahamwe nyine ubwo bukene nibuza buzakwaho ukimuhangane. Ariko nta byo kugira ngo umuntu aze akunyage, akunyage ibyawe ntacyo aguhoye. Umwami Mutara gatatu Rudahigwa yari bimwe mu byo yaciye kugira ngo rubanda rugufi ibone ubuhumekero. Babonye ibyo bintu ko bizabatamaza, baba bagashaka buhake n'amadini yabo, ndavuga Kiliziya Gatolika n'andi matorero ayishamikiyeho, biyemeje kurimburana Rudahigwa n'imizi, ariko babyita ko ari ingoma ya cyami barimbuye bashaka gukuraho. Nibwo hahagurutse itsinda ryashyigikiwe, ryashakaga ubwigenge bwa rubanda rugufi. Ariko turaza kumenya ngo rubanda rugufi ni bande, rubanda rugufi ni bantu ki? Buri wese rubanda rugufi, buri wese rubanda rugufi, turavugira rubanda rugufi, rubanda irababaye, rubanda irashonje, ba rubanda ni bande? Rubanda rugufi aho ndabirebera mu mboni, ndabibereka mu mboni, mu mboni z'abakoloni, mu mboni za Kiliziya Gatolika, mu mboni z'abanzi, abanzi b'ukuri. Rubanda rugufi, ndashaka kubabwira ko kugira ngo nze kubibumvisha neza ibyo ari byo, Abanyarwanda mu migambi y'Uwiteka bajya gutura iki gihugu cyacu, gatanga kambere batuye iki gihugu cyacu ari Abanyarwanda bo mu moko atatu. Habanje abasinga batuye mu burengerazuba bw'u Rwanda dufite ubu, uru Rwanda dufite ubu uko ruteye, batuye mu burengerazuba bwarwo no mu majyaruguru. Ubwo nshaka kuvuga guhera ku kirunga cya Muhabura umanuka uburengerazuba ugaruka hano mu Nduga, igice cya Nduga utambutse Nyabarongo, wambuka Nyabarongo, hose hatuye habarizwaga imiryango cyangwa se umuryango mugari w'Abanyiginya, nako umuryango mugari w'Abasinga niho watuye, uhatujwe n'Uwiteka mu migambi y'Uwiteka. Abasinga havukiramo indi miryango irimo Ababanda, irimo Abungura, irimo n'indi miryango ishobora kubishyika ku icyenda. ikomoka ku mugabo bita w'umusinga ubita Byungura. Ari Byungura. Ahubwo uwo musinga usogokuruza w'umusinga uko nagiye ribo nkomokamo yitwa ndumva ari Rurenge. Sindumva nako ni Rurenge. Mu basinga uwo nguwo mu bana yabyaye hakomotsemo imiryango ishobora kubishika ku icyenda. Banyarwanda, Banyarwandakazi, mukurikirane ibi. Kandi mu gihe kizaza bizadufasha kubohoka no kubabarirana, tubabarira abatwibasira, tubabarira atari uko baturusha ububasha n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ahubwo ni abana. Ni abana mu mutwe. Yewe batugambiriyeho ikintu kitari cyiza, ariko ubutabera Uwiteka atanga ukuri. Ukuri niko kugomba kuba ubutabera bw'Abanyarwanda. Uwiteka rero yemeye ko abasinga ari bo banza ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda bagatura mu burengerazuba bwacyo. Guhera ku Kibungunga cya Muhabura umanuka. Umanuka za Gisenyi ukamanuka ukaza hano mu za Gitarama wambuka Nyabarongo. Undi muryango wa kabiri wo ni umuryango wa mbere, umuryango wa umugari w'Abasinga. Undi muryango wa kabiri ni uw'Abazigaba batuye mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ubu ni mu karere ka Kayonza no mu karere cyane cyane ka Gatsibo. Aho bitega mu Rweya rw'Umubaye. Aho niho ibivumu by'abasogokuruza b'Abazigaba biteye. Ibyo bivumu apana ni mureba biriya bivumu bisanzwe muzi. Ahubwo kubw'umwuka babaga bafite baharaniraga ukuri no kutishushanya no gukora ibikorwa bikwiye bizagirira umumaro ababo. Ibyo nibyo bivumu n'ibiko ibivumu n'imiko byaterwaga n'abasogokuruza. Ukuri n'ibikorwa bikwiye indi migambi yabazaniraga guciririka ntibayikunde, bagahitamo kuba abanyakuri. Rero ibivumu by'abasogokuruza b'Abazigaba n'imiryango ibakomokaho biteye mu Rweya rw'Umubari, ubu ni mu karere ka Kayonza na Gatsibo. Mu karere ka Kayonza navuga nko muri Mwiri, navuga umurenge wa Mwiri n'umurenge wa Murundi na Rwimbogo muri Gatsibo. Cyane cyane aho mu Rweya rw'Umubari niho basogokuruza b'Abazigaba babanje kuri ubutaka bw'u Rwanda Uwiteka yabakebeye. Ubu Uwiteka yemeye ko batura. Banyarwanda, Banyarwandakazi, ni byiza ko tubimenya, tukamenya imitego turi gutegwa, kandi n'abayidutega natwe tukabatega indi, kugira ngo ibinyoma byabo n'imigambi yabo mibisha icogore, icogozwe n'ukuri guturutse ku Uwiteka kuri mu mitima yacu. Batubeshe iki se? Ntabwo ari abacamanza bacu bo kuducira imanza. Imanza zacu zicibwa n'ukuri guturutse ku Uwiteka. Undi muryango wa gatatu ariho abakoloni basanze ufite ubutegetsi imbere mu Rwanda ni umuryango w'Abanyiginya. Nabo baje baturutse mu burasirazuba bw'u Rwanda, numva baraturutse mu Bugande bari kuza, ariko nyirizina baza gutura mu Rwanda rwa Gasabo. Ni ukuvuga Abazigaba bari kuri ubu butaka bw'u Rwanda, Abanyiginya bari abahasanze, babahasanze babashakamo umugeni abanyiginya bashaka umugeni mu bazigaba. Noneho abazigaba barabashyingira. Uwo mugeni haza kuvukamo umwana mu uwo muryango bari basabiye umugeni. Havukamo igihanga ngo mijana. Abanyiginya. Kera rero bagiraga ibintu byo kuragura no guterekeragira ngo birazwi mu Banyarwanda, baje kubona ko uwo mwana uvutse igihanga ngo mijana azigarurira ubutware bw'abazigaba n'abanyiginya bose. Kandi niko byaje kugenda. Banyarwandakazi, niko byaje kugenda. Abo rero umwami abakomoka kuri Gihanga ngo mijana nibo bakomeje kuyobora igihugu cyacu. Abanuza baza gusanga abakoloni n'amadini yabo baza gusanga aribo bayobora, ariko barabatata barabamenya mu myaka. Bajya gufata umwanzuro wo gukuraho ingoma ya cyami, bajya gufata umwanzuro wo kwivugana Rudahigwa. Bari baramenye amakuru yose, abakoloni bari baramenye amakuru yose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Bari bakimazeho imyaka ishobora kuba yarasagaga 60 cyangwa se 50 na hagati ya 55 na 60. Abakoloni niyo bari bamaze ku gihugu cyacu, ndetse n'amadini yabo harimo Kiliziya Gatolika. Bari baza Abanyarwanda, abo muri bo bari baza abo turi bo. Baricaye bamenya neza ko bitewe n'amakuru yatangwaga n'Abanyarwanda igihe, cyane cyane mu Banyarwanda harimo nk'abajyaga kwaka penitensiya muri Kiliziya Gatolika, abandi bakajya kwishakira inzira, kwigurira inzira kuri bagashaka wake ngo babone imibereho. Bamenye Abanyarwanda abo turi bo, ntabwo byapfuye kuba gusa. Bamenye ko rero abantu mu kurandura ingoma ya cyami, bamenye ko imiryango ikomoka ku Banyiginya n'Abazigaba yageneye u Rwanda rwo mu Burasirazuba. Bamenya ko imiryango ikomoka ku Basinga yagenewe n'Uwiteka mu Rwanda rw'Iburengerazuba. Abanyarwandakazi buriya ntitukavuge ngo abakoloni ngo badutwariye ngo ubutaka badusigiraga ubu gato, byari mu migambi y'Uwiteka kugira ngo twigishwe nawe tumenye icyo gukora icyo ari cyo. Abanyarwanda abazungu rero abakoloni bagambirira kurimbura ingoma ya cyami mu Rwanda, ingoma Nyiginya nyine. Barabaze neza basanga ko bagomba gukuraho ingoma ya cyami n'ibyayo byose, bakimika indi ngoma idahuje n'iyo baje basanga. Rero n'Abanyarwandakazi, turushaho kureba kure no kuba abahanga mu byerekezo mu bihe turi kuganamo. Kuko abantu bariherera bakahindura, abandi abasazi ngo nibo banyabyaha, kandi nabo simwe muta. Ndavuga mwebwe ababikora muvuga ngo harunaka bakoze ibyaha, yeje numva abantu nkubwiza ukuri nako uretse turi kugana mu gahinga, n'ubu hari ibyakorerwa ahangaha bakazabeshya ngo ni inkangu cyangwa se ngo ni umuyaga wahushye urabitera. Kuko n'ibyabaye byose na mbere byabereye mu gikombe, bakomeje kubeshyira inkangu, bakabeshyira imyuzure ngo niyo yabiteye. Ibyaha bakabiharira bamwe, abandi bo ngo nabe ngo ni ibinya ntacyo ni bene, ariko twe tuzezwa n'ukuri biturutse ku Uwiteka. Kandi Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, mu bihe bizaza nta mwana w'umuntu ugizwe n'umwuka w'umazuru uzahagarara ngo agucire imanza atahagazeho, agucire imanza atazicishije ukuri, kandi urubanza agucira niba ari urwo gucibwa umutwe ubwize ukuri, icyo biba nicyo azasarura. Uri kugucira urubanza, urubanza rwacu rubumbiye mu biganza by'Uwiteka. Banyarwanda, Banyarwandakazi, mugire imitima ikomeye no kuba abanyakuri kurushijeho kuba kwiza. Babwirije ukuri ko abakoloni bagambirira gukuraho ingoma ya cyami ku bw'iby'umwami Mutara III Rudahigwa yarabakoreye, kuko bo bari basanzwe banatuzi ko turi abadataniye hakurya y'imigezi ya Ethiopia, abana ba Isiraheli, bene Yakobo, bene Yuda. Banyarwanda, Banyarwandakazi, muzabona uburukiro mu mitima yanyu ari uko mwemeye guhagarara mu nzira za kera, mugashaka inzira nziza yo basogokuruza bagenderagamo. Nibwo muzabona uburukiro mu mitima yanyu, nibwo nta muswa, nta mujinga, nibwo nta kigoryi kizongera kubibasira ngo kigire icyo ukibandurize imyambaro. Mukundane kubwo kumenya ukuri kandi murengerane. Ntimutume umwanzi abatwara umuntu uwo ari we wese, amutwarishije ibinyoma bye kugira ngo akomeze yifotoze nk'aho ari we uri hejuru y'abacamanza bose, ari hejuru y'ubucamanza bwose, ngo yigaragaze ko ari we mucamanza. Dufite umucamanza utabera Uwiteka ubwe n'amateka ye. Ubwiza ukuri, Banyarwanda, Banyarwandakazi, ingoma ya cyami bagamaje gushyira imigambi mu kuyirimbura muri 59, bemeje ko bagomba kurimbura, bivuze ngo bagomba kurimbura ingoma ya cyami n'imizi yayo. Ubwo muri make ni ingoma ikomoka ku Banyiginya n'abazigaba, kuko nibo Gihanga akomokamo. Bo ubwabo abakoloni na Kiliziya Gatolika bakiyimikira undi muryango udakomoka mu Banyiginya n'abazigaba. Bucece banoma umuryango ukomoka mu Basinga, kuko nibo batari barigeze bayobora ingoma n'imwe hano mu Rwanda, ku ngoma ya cyami y'ingoma Nyiginya, ku ngoma ya Bagihanga. Abana bakomoka mu Bazigaba, bakomoka mu Banyiginya, nibo bakomeje kuba ibikomangoma, bakayobora n'ingoma ya cyami. Umutego abo bantu baharaniye Repubulika baje kugwamo, kugushwamo, kuko njyewe mpamya ko Kayibanda yashakiraga ibyiza igihugu cye, abagitera byari uko, n'abandi nkabo bafatanyije kubiharanira, ariko ntabwo bashakiraga ibyiza igihugu kurusha umwami Mutara III Rudahigwa. Cyo batazakubeshya buriya n'umuntu uzakubwira ngo arashaka ubutabera bwa Perezida Kayibanda, arashaka ubutabera bwa Perezida Habyarimana, arashaka ubutabera bw'inzirakarengane z'Abanyarwanda, hataraboneka ubutabera bw'umwami Mutara III Rudahigwa. N'ubutabera bwawo ngawo ntibushoboka. Bushoboka kubera ko abashaka ubwo butabera ntabwo ari bo bagakwiriye kubushaka. Bo babushaka kuko bashaka koroherwa, hari ibibatera, bafite imvune mu mitima yabo. Ntabwo umuntu yabarenganya, ariko menya ngo umugabo ukeneye ubutabera wa mbere, umwami Mutara III Rudahigwa washakaga ineza ya rubanda, bose banyarwanda banyarwanda kazi ni ngombwa ko tuba abahanga mwihe turi kuganamo tukicara tugatekereza tukamenya ngo aba bantu bari kudukina ibiki yaba ngombwa bemeye gushyira agapira hasi koko tukagacunga bareka ko gukina ruhago gukina umupira cyangwa se utundi dukina atari umwihariko wabo banyarwanda banyarwanda kazi banuza ba abaharaniye Repubulika mu by'ukuri bo bayiharaniye biyumvamo ko ari rubanda nk'abandi rumva abaharaniye Repubulika bitandukanyije n'umwami Mutara III Rudahigwa bakitandukanya n'ineza yashakiraga igihugu cye baharaniye Repubulika biyumvamo ko ari rubanda nk'abandi ariko dore aho imitego ibera kabutindi hagomba ubwenge umuntu agomba gushyira ubwenge ubundi iyo bavuze ngo abanyarwanda bakavuga na rubanda twumva iki tubyumva dute byaje bite yarahutse byituraho mu by'ukuri abanyarwanda nyirizina ni abakomoka ku ngoma ya cyami ngoma nyiginya abanyarwanda ni amaraso y'abanyiginya n'abazigaba ni ryo tangiriro ry'abanyarwanda batazaba benshi rubanda nabuzukuru se buriya oya na abana babasinga bakomoka kwa Kibanda cya Rurenge rubanda nabo ngabo yaje kuba ngombwa ko muri biriya bihe byaba mashira na basekarongoro bamwe ari abanyarwanda abandi ari ababanda muri nduga ngari ya Kibanda abandi ari abanyarwanda yaje kuba ngombwa ko habaho guhangana kugira ngo igihugu kimwe kigarurire ikindi umuryango ukomoka mu Basinga ariwo wa Kibanda uhangane n'abanyiginya nabo bahangane nawo abanyarwanda bahangane na rubanda muri biriya bihe byaba mashira iyo bazababwira bati rubanda ariko abanyarwanda tuze turore imitego ibitezwemo ni iyihe kutamenya duhamagarirwa guhagarara mu nzira za kera tukabaririza inzira tukazihagararamo tukazimenya tukareba aho inzira nziza iri akaba ariyo tunyuramo nibwo buruhukiro bw'abanyarwanda ukuri ni ubutabera bw'abanyarwanda kandi buzadukiza agasuzuguro abiyita bahagarariye rubanda ejo ngo bahagarariye abanyarwanda ejo bahagarariye bariye ejo papi ntabwo turakababi mu muyaga abanyarwandakazi ntabwo turakababi mu muyaga nta nubwo turi n'uruyongoyongo rwanze kuroba ifi n'imwe mu bishanga n'ibyuzi bidakomye amafi ararobwa ntituri n'akababi mu muyaga ngo tujyanwe iyo twishakiye n'ibyo abafite imigambi yabo mu mitwe yabo baza batubwira banyarwanda banyarwandakazi mukomere kandi mumenye ukuri kuri kurobatura ukuri gukiza imitima ukuri ni ubutabera ukuri niho niba unafite n'urubanza uzajuririre ukuri apande z'inkiko z'iyisi ubundi utegereze igihe ibindi bizasigara ari ikibazo cy'igihe ariko ukuri kuzaguha ubutabera munyarwanda munyarwandakazi n'icyo gihe rero abana ba rubanda n'abana b'abanyarwanda bagambiriye gucagasuzuguru hagati yabo, ariko kubw'uburangare bw'umwami wa rubanda ariwe Mashira, umwami w'abanyarwanda amukina agakino amuhindura umupfayongo. Mashira aremera Sekarongoro ngo babe inshuti abanzi bari abanzi baha batateze kuzakundana ukuri kutari mu mitima yabo. Nta rukundo ruba hagati y'umuntu n'undi igihe nta kuri kubari hagati. Ni kuvuga ngo dufashe ukuri hasi, dufashe ibyadutanyaga hasi, duhoberane. Ikintu cyatandukanyije cyatumye Kayini yica Abeli ni ukuri. Igihe nta kuri guha, ukuri ni intwaro mu maso y'umwanzi wawe. Ukuri ni intwaro itaga, ni intwaro iruta ibifaru n'amabombe, ndetse n'izo mbunda bamwe birata bakangisha. Ukuri ni ubutabera. Abanyarwanda, abanyarwandakazi, muri kiriya gihe umwami wa rubanda yabaye indangare, yishinga umwami uzi ibyo akora w'abanyarwanda. Biza kurangira bashyingiranywe, umwe ashyingira undi, ari umwami w'u Rwanda ashyingira umwami wa rubanda Mashira, n'umwami wa rubanda Mashira ashyingira umwami w'abanyarwanda Sekarongoro. Ariko rubanda irabikemanga, rubanda bayihatira kubana n'abanyarwanda ngo nta bibazo bihari. Ariko ibibazo byari bihari kuko ukuri bari bagushyize ku ruhande. Ukuri niko kabando twasigiye na basogokuruza, ukuri niko twasigiwe, niko kabando twasigiwe na basogokuruza. Abanyarwanda, abanyarwandakazi, igihe cyaje kuba kimwe rero umwami wa rubanda yibereye mu midamararo ngo yabonye inshuti, cyarabanze cyavuyemo inshuti, umwami wa rubanda baramufashe baramwica, yitwa n'umwami w'abanyarwanda. Ariko kubera ko umwami w'abanyarwanda yarazi umwami wa rubanda uwo ari we n'abakomokamo aba ari bo, umwami w'abanyarwanda Sekarongoro aravuga ati mwice Mashira, umwami wa rubanda, mwice ababyara be, mwice bene nyina, na se niba ariho mumwice, ukomoka kuri Mashira wese mumwice, kuko ntituzi umuntu uzahora uwo ari we, ntituzi muri rubanda umuntu uzahora uwo ari we. Ubundi rubanda rusigaye baravuga ati urwo rubanda muruharire abanyarwanda, rubu rw'abanyarwanda nabo barukorere ibyo barukorere ayifundi igira ibivuzo. Nk'imvugo rubanda rw'abanyarwanda yaturutse abanyarwanda, abanyarwandakazi. Umuntu azakubwira ngo bariya ngo ni rubanda rw'abanyarwanda, ngo turi rubanda rw'abanyarwanda, kusuku y'u Rwanda ngahubwo ni ukugira ngo ibinyoma n'amateka apfuye agoramye abafite imigambi yabo bakomeza kudushyira imbere ashyirwaho akadomo n'igihe, kuko iki ni cyo gihe ngo ukuri kujya ahagaragara. Nibwo abanyarwanda bose bavuye mu bihugu by'iburasirazuba, mu gice cy'iburasirazuba, iyo mvuze abanyarwanda ubwo ni abakomoka ku bazigaba n'abanyiginya, bambukanya barongo banyanyagira hose, batangira gutura mutwo turere twose kure twarahariwe Uwiteka yaragabiye imiryango ikomoka ku Basinga, maze nyirizina ingoma ya cyami, ingoma y'u Rwanda, iza gutura ahahoze ingoma ya rubanda muri Nduga nyine y'abo banda. muri nduga y'ababanda niho baje gutura. Ariko kuko bazi ababanda icyo ari cyo, abanyarwanda baza ababanda bari baza ababanda icyo ari cyo, abo bari bo bari bazi inshingano. Ariko ababanda abanyarwanda barira nako ababanda arirara bararika imitwe. Ariko abanuza abanyarwanda bahagarariye ingoma ya cyami yabo baravuga bati twibeshye, nitwice burumwe, nituzi muri abo akariko kose kabyuka muri aba ngabo muri rubanda kazatugezayo, mwice muhere ruhande. Urumva mubyara wa Mashira ntasigare, mwene wabo na Mashira ntiyagire usigara. Ibyo bivugwa na Sekarongoro. Abandi bavuga Mashira yari afite umukobwa bita Bwiza, wa wundi bajya bavuga ngo Bwiza bwa Mashira. Mwice murimbure, ubundi na rubanda isigaye ijye munsi y'ibirenge by'abanyarwanda, ijye munsi y'imitekerereze y'abanyarwanda, muyishyire hasi. Banyarwanda, banyarwandakazi, tumenye ukuri kubatura imitima. Niyo mpamvu mu gushyiraho bagambiriye gushyiraho ingo kurimbura iriya ngoma ya cyami, abaga bariya baharaniraga Repubulika, baharaniraga Repubulika bavuga ngo turaharanira Repubulika ya rubanda rugufi. Ariko mu by'ukuri bariya baharaniye Repubulika, abakoloni bari babazi neza na Kiliziya Gatolika bazi neza ko atari bo rubanda, biyitaga rubanda. Ariko ndashaka kubabwira ko urubanda ni umuryango ukomoka mu banyigi nako mu basinga. Nta muntu ukomoka ku bazigaba, ukomoka ku banyiginya uba rubanda. Ahubwo icyo gihe Sekarongoro yigabiza n'abanyarwanda be bigabiza nduga y'ababanda ya rubanda nyine, insuzugurwa bari barahoranye mu banyarwanda, insuzugurwa nshakarafu z'abanyarwanda zambukanye, ndavuga ubwo insuzugurwa zikomoka mu bazigaba n'abanyiginya, bamaze kwambukanya barongo baganye muri nduga y'ababanda, baravuze babwiza usuzugurwa baravuga ati namwe muri rubanda nk'abandi, si nkubeshye Kayibanda nibakomokamo, nubwo mwiyita rubanda kazigawa. Ni byiza ko twiga amateka n'abandi nkamwe mushaka kudugira ibyo mwishakiye. Yenda babwira ko muntu umenyera Perezida Habyarimana, biragaragara ko ukuri kwawe, ukuri ufite kuracagase. Nibura gerageza unamenye umwami Mutara III Rudahigwa uwo yari we n'icyo haraniraga. Ineza idacakaze, ineza ikomeye irenze iy'abaharaniye Repubulika. Banyarwanda, banyarwandakazi, yavuga ngo ararikwa nashira. Ariko ubu tugiye kujya noneho twazabyinjiramo tukamenya ngo ni ibiki. Aba bantu ngo we rubanda izibohora rubanda, mwebwe mwahara muri ba rubanda bahe? Rubanda izibohora mwe muri rubanda, cyangwa murabyitirirwa gusa? Ubundi mukanabyitirira rubanda ngo izibohora, turambiwe imitego yanyu yo kutareba kure kuko mwirengagiza ukuri mukuzi. Rubanda izibohora. Abakoloni n'amadini ya na Kiliziya Gatolika barababaze kare imyaka 60 bari bamaze ku butaka bw'u Rwanda, amakuru yose, amakuru y'imiterere y'abanyarwanda bari batuzi umuzi n'umuhamuro. guhera mu bworo rw'ikirenge kugeza mu gitwariro. Ariko kuki tutimenya? Iki ni igihe cyo kwimenya abo tubibonye rwanda abanyarwandakazi. Natwe rubanda tukimenya. Kwimenyekanisha ukuri guturutse ku Uwiteka niko kutumenyesha abo turi bo. Abakoloni bahaye ubwigenge abaharaniraga Repubulika babaha independence, ariko baravuga ati aba bana tugiye ngo barabanyenduga, ariko mbabwiza ukuri nta muntu ukomoka ku bazigaba. Uko ni ukuri, ni ukuri umuntu ari kuvugisha, ntabwo ari ukwishongora. Ntakwishongora se murushiki, ariko ntawe ntacyo murusha. Ntabwo wambuza kuvuga ukuri, ntabwo wambuza kukubwiza ukuri. Nta muntu ukomoka ku bazigaba, muzarebe mu miryango yawe, nta muntu ukomoka ku bazigaba, nta muntu ukomoka ku banyiginya, waba rubanda. Bariya bahawe iryo zina ryari risuzuguritse mu icyo gihe, kuko nabo baje bambukijwe Nyabarongo, basanzwe ari abacakara, basanzwe ari nk'abacakara cyangwa se basanzwe ari abagaragu b'Abanyarwanda bageje muri rubanda. Ati nk'uko tugomba gushyira rubanda hasi, ba rubanda bakajya munsi y'ibirenge byacu, n'abo twambukanye nabo ni rubanda kimwe nabo, bajye baduhingira, batuvomere, baturagirire, ibintu imirimo nk'iyo y'uburetwa. Muri twebwe tuyobora igihugu, dutegeke, dufate ibikingi. Abanyarwanda nyine, hari rubanda wari ufite igikingi se? Hari rubanda wagiraga igikingi kuri iriya ngoma ya cyami? Akavuga ngo ni rubanda ngo. Ni byiza abanyarwanda abanyarwandakazi ko twiga amateka tukamenya. Ahantu rero abakoloni babera bakasha n'amadini yabo, baravuze bati aba bantu duhaye ubu bwigenge si bo rubanda, ntabwo bazarinda. Ubwo ndashaka gusubiza ba bandi bakwepa kw'iki gihe, bakaba batubwira ngo bakaba bavuga ngo dukomoka ku amoko yacu, ngo n'abasinga n'abazigaba n'ababanda n'iki. Babwire ikintu cyihishemo, ukuri kwihishemo mushaka ko nako kuzaziriranya, ariko turakuzi, ntabwo kwazimira. Ntibibaho. Abenshi bamwe mukwirengagiza mukuzi, abandi mukakwirengagiza kubwo kutamenya, kubwo kutaguha agaciro. Ariko banzuye ko abaharaniye Repubulika bakabona bagahabwa independence, harimo bahagarariwe na Kayibanda n'umuderi Perime Hutu, ntago ari bo rubanda nyirizina, ahubwo bambutse bakurwa mu gihugu cy'Abanyarwanda, bashyirwa bajyanwa mu gihugu cya rubanda. Nabo babita rubanda kubwo kubasuzugura no kubatesha agaciro, bitwa rubanda nk'abo basanze. Baravuga ati ni rubanda rw'Abanyarwanda, ni rubanda ruzakorera Abanyarwanda, rubanda ruzigarurirwa n'Abanyarwanda, ni rubanda rw'Abanyarwanda nyine. Ariko barabizi, ngiye mu kiganiro cyashize, rubanda ntago ari ubwo kwizerwa. Uko umwami w'Abanyarwanda Sekarunguru yavuze ati nice Mashira nababyara be, ntihagire igisigara, ejo ntituzi uzahora. Na rubanda si urwo kwizerwa. Rubanda udafite ukuri ntushobora kurwigarurira. Ndi rubanda kurwage, ntabwo ndi rubanda kuru. Nge ndi rubanda. Ngewe ubabwira nge ndi rubanda. Ntabwo ndi umucanshuro, wakwizera abacanshuro. Nge twakorana byinshi, tugasezerana byinshi, ariko aho nazamenyera ko nta kuri kurimo, aho nazamenyera ko hari indi migambi uhishe, aho niho nkwerekera ko, aho niho wambonera ko ndi rubanda koko, kandi wose umwihariko wanjye. Ariko hari ibyo ndeba bitagenda ku rwanjye ruhande, kandi Uwiteka akabinyemeza ko biriya bintu bitari kugenda bigomba gutunganywa, kuko Uwiteka abazi mwebwe banyarwanda namwe rubanda arashaka kutumenyesha kuri buri wese akamenya urugero rwe ubwije ukuri ko abanyarwanda badashobora guheza hasi ntibashobora guheza rubanda munsi y'ibirenge byabo badakoresheje ukuri kandi ukuri kurabatura ukuri gukura mu bucakara ukuri gukura mu buretwa abakoloni rero bahise banoma abakoloni bahise banoma umwe mu miryango wa hafi ufitanye isano na rubanda ugomba kurinda buriya bwigenge iriya independence tuzabigaruka kugira ngo bisobanuke neza ndabona igihe cicika mu isaha kirageze ariko abanyarwandakazi ndashaka kubabwira ko tugiye kuzamenya ukuri kurushijeho kubageza kandi kuzagirira umumaro imitima yacu ugiye kubwi nako itonde ikizi icyo gihe cyo muhumure ntitwenda kuzima yavuga ngo umuryango utazimuye urazima ariko iki gihe nicyo cyo kubigendamo gake tugasobanura buri kimwe ku kindi abanyarwanda bakamenya agaciro kabo na rubanda ikamenya agaciro kayo twese munsi y'ibirenge by'Uwiteka tugapfukama tukambaza Uwiteka munsi y'ijoro kamere twubaha twebwe nk'abatataniye hakurya y'imigezi ya Ethiopia mu migambi y'Uwiteka turimo ubwije ukuri abaharaniye Repubulika bibwira ngo baharaniye Repubulika ya Rubanda uharanira yo muharanira Repubulika y'Abanyarwanda ni muharanira Repubulika ya Rubanda umutego mwatezwe umutego na n'ubu munsi uko muhindukira muri gushinja ibyaha ngo abo bakoze ibyaha ngo bakoze mwebwe ibyanyu n'ibimenyekana ndavuga abashinja ibyaha abandi sivuga mwebwe abashaka kumenya ukuri mwaba abanyarwanda abiyumva mu banyarwanda mwaba biyumva muri rubanda rwose kabisa ni mwavanse n'ibyaha mwakoze nzi ko Uwiteka agambiriye kubikuraho kugira ngo abeze ntashaka ko mukomeza kuba ntashaka ko tugomeza kuba abagaragu b'imbata z'ikibi Uwiteka akeneye ko tumubera abagaragu be n'abahamya ukuri rero kugomba kuvuga gutanga ubutabera mu banyarwanda na rubanda kugomba kuduha ubutabera kandi natwe ubutabera tukabuha n'abandi njyewe nabagaragarije ko bariya abantu ari abacanshura atari rubanda uhereye no kuri abo baharaniye independence bakoze igicanshu bakorera mu kwaha kwa Kiliziya Gatulika basohoza imigambi ya Kiliziya Gatulika n'abakoloni b'Ababiligi kubwo gutesha agaciro uwaharaniraga ubwigenge bw'abanyarwanda na rubanda bwa nyabwo ari we umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa Repubulika baharaniye bayirindisha utagira ngo Habyarimana yanomwe nta mpamvu utazabonariga abantu baciceka ukuri ntabwo ukuri ni nk'amabuye y'agaciro nta muntu umufite zahabu ngo agende ayinyanyagiza mu muhanda hose haciye hose avuga ngo mfite zahabu no ibyabaye byose ibyago abanyarwanda twagize buri muryango wose wabigizemo uruhare niyo byiza twabonye buri muryango hafi ya wose wabigizemo uruhare tugomba gushyira ukuri ahagaragara ukuri kukaba ariko kutubera ubutabera ko abanyarwanda barapfuye ariko nta n'umwe ufite ubwenge bwo kugaragaza impamvu abo banyarwanda bapfuye kubera iki buri wese yiringiye ubutabera buturuka kuri bagashaka buhake twiringira ubutabera buturuka ku Uwiteka abanyarwanda abanyarwandakazi rero nakagaruka muri iyi minsi musabire ku Uwiteka ab'umurava wo gushyira ahagaragara ukuri uko kwakabaye ufashe abanyarwanda kubatura imitima yacu ndabashimira abakora subscribe mwese nkangurira n'abandi gukomeza gukora subscribe ishene igira neza Eric mukomere kandi mukomezanye kwe kumva ko bagenzi bacu ari abo gupfa ahubwo tugomba kubagarura icyagombaga kubahitana kikabamurukaho. ndabwira n'abantu baharaniye Repubulika wo muri MDR ari mihutu ukunda ukuri kandi si uko mutakuzi ahubwo mukwirengagiza mukuzi ngo abantu banyu ngo aha abantu banyu ngo nibo bagaciro abantu banyu ntabwo barusha agaciro umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa n'ishyaka rye runari apana biriya mukururiramo ngo barukeba ngo nibo barunari yes wowe uzabona Satani yigaruriye yamanukiye isi ngo isi ni ngo ni ya Satani isi isi tuzi ko yaremwe n'Uwiteka ni yacu abo yayiremeye ndetse ari Uwiteka uyitwambuye abanyarwanda abanyarwandakazi rero nakagaruka aho ubutaha tubigendamo gakeya tumenye ukuri kandi ukuri kuko ugomba kubatura imitima yacu ababishoboye ku rwanjye ruhande abakwiyemeza no kunshyigikira muzashyigikire ukuri kujya ahagaragara nimero yanjye ni yandi ni 0789 73 53. Mukunda ukuri ukuri kubature imitima yacu nakagaruka abanyarwanda abanyarwandakazi Imana y'amahoro ikomeze kweza imitima yacu kandi nzi ko izarushaho gusobanuka neza zagira udutera urubwa tugambiriye kwimika ukuri ntabwo tugambiriye gutukuraho ubutegetsi ubwo ari bwo bwose njyewe ku rwanjye ruhande ahubwo noneho ubutegetsi buzumva uko kuri buzakwanga uko kuri kuzikorera akazi Uwiteka zikorera akazi Uwiteka zishakira igitambo ubwe icyo ngambiriye no guhindura kugarura imyumvire y'abanyarwanda na rubanda bakitekerezaho mureke kuba bacanshuro muba abanyarwanda nyabo cyangwa se mube rubanda nyabo banyabo ariko mube abanyakuri igisumbye ibyo byose kandi nimwumva inshuro guca inshuro bibanyura nizere ko bashobuja icyo bazabaha muzagifatisha amaboko abiri muzagifatisha ibiganza bibiri iyo ndararahiye ibyiza biri imbere turi kugana mu gahinga hato batazabeshya ngo ni inkangu ngo yabiteye ngo ni ikindi kindi cyabiteye n'akizo nsibika kazashoboka mugire amahoro abanyarwanda abanyarwandakazi nakagaruka.